When you run the past the re, surrender in your roho. I surrender my love's due desolatare. Surrender in your roho, babe, I surrender my love. When you run the past the re, surrender in your roho. Surrender my love's due desolatare. Render in your roho, babe, I surrender my love.
Mama menikanya mini sende huku. Mchana menifanya nile sembe tupu. Strange, na shindwa huyu even talk to. Na number sija change bado 0722. Ashani soma mbuku na shanga kuniona huku. Na najua kuntuliza na fatuku ni choma nduku. Ni mras na ni msupu na plus hani shuku. Na tukua free anatembea maskani tupu. Tuneza mingo mambo new pia. But star kushare kama single yangu mupia. Na musikia vile mchana wana cheta. Swali moja baby utawezana na love ya gangster. Wani pastare, sezi chini baby, mi sezi kanyedia. Anasema ndio awe mine sake hela. So mina grind kakushikisha kangeta.
When you run the pastare, starenda ni ya roho. I surrender my love's due desolatare. Starenda ni ya roho, babe, I surrender my love. When you run the pastare, starenda ni ya roho. Surrender my love's due desolatare. Render ni ya roho, babe, I surrender my love.
Instead ya pingu la maisha, kanfunga kamba Machakos kamduli. Sina mazuri, but kinyalu kauri erogo manduli. Mtoto mzuri, ashabadili kufurisha tako santuri. Hapa risto ya kumeku trend, labda uvako mwavuli. Hata mwoshe mkono kwa bidii, hapa bado hamkuli. Kanvisha pingu la maisha kwa kunita mbakaji wangu. Hunlisha sembe manguari, ndaitaje bakadi harmful. Kisha skuma avocado and mange, igeuke kafu. Sishore angare jumpsuit, jiji tukale junk food. Simkali na nimbaya, but si mwenye stare chafu. Sifa meha to get lakine ni mrui na steel. Wezi pandisha 18 to D. Na matriza ruiru nicely. Sneaker weja Gucci kona inki aluminous pink. She's a devil like that. Rudy plus gigs. Kasi moshi ya kolo. Ni matusi kama kuya nyashinsk.
When you run the past the re, starenda ni ya roho. I surrender my love's due desolatare. Starenda ni ya roho, babe, I surrender my love. When you run the past the re, starenda ni ya roho. Surrender my love's due desolatare. Render ni ya roho, babe, I surrender my love. When you run the past the re, starenda ni ya roho. I surrender my love's due desolatare. Starenda ni ya roho, babe, I surrender my love. When you run the past the re, starenda ni ya roho. Surrender my love's due desolatare. Render ni ya roho, babe, I surrender my love.